flame of glory. Make a call, hallelujah, it's burning in my soul.
Fu yemfa sa kwana yema wakwa bebium. Adiba Pentecost Hour. I feed the Church of Pentecost headquarters. Na mijidi pase. Mchechre sunu kwa yentitene Apostle Professor Pukuyuna Emanu. Wajini en wakuma edie chiripa. Inti ene yentitene eba betia nchechrea. Efa asumafunu. The Apostles. Na obabe fye. The making of an apostle. Kwaya ya titi asumafu.
Focus your Praise the Lord. Adom ni asumdwia efi agye nyankopon ene ene awrade Yesu Kristo no enkam nyina. Ye twa ye nkyerekyera efa osomafo no ho. Shall you read Mark 9:33-37? The true nature of leadership.
Asempa no se ne ama akotwe ye no. Etin kron di chemu eduasa miensa. Ekusi eduasa enso. Na oba Capernaum na ofie no obise ane se e de na modwene ho okwemmo no na no mu awo ano ifiri se okwemmo no odwendwene ho se hwan ene wo mu okese ano watena se fredu mie no ene wo se won se so obi pe canadia mano ene wo nyina echi na wonye wo nyina somfo ofa abofra bi edene gina wo mfrimfin ene wo ye na tu se won se obi obegye samofra yi mu baako medin mu no egye me na obi obegye me no enye me ene wo gye me e de osoma me no amen.
He wanted them to know leadership. Then he also told them that a leader should not lord himself over the people. A leader should not lord himself over the people. So you can defer. And says we yohu owura e won krofo so e hye won eno no betimi atwira to Mark chapter 10 verse 35 to 45 yen kin kai no Mark 10 35 to 45 okay difo no e says o yohu se akoa na o som won krofo and I feel o demonstrate his idea ne kire won ntu ba Yohani. As I'm part of the same church, and it do me and some, and you do me a new ABC don't so. But can kind of my John 13:12-17. If you move back, my ABC 17, honor. Now 12-17, it's in your Okawa.
As I'm part of the same church, and it do me and some, teach you more, it do me a no, it could see a don't so. And now, we are one now who wrote now offer an attire, dear. Not na sibio no o se won se won hu de mayemoyi mo de mo frɛ me kyerɛkyerɛfo ne Awurade na mo ka no krɛ na meye afei se me Awurade ne kyerɛkyerɛfo no ma ɔhoro mo nan ho a na se se mo nso mo ɔhoro mo ho mo ho nan ho na mama mo hwɛso se se de mayemɔ no mo nso mo nya saara me ka kyerɛ mo no krɛ mu pa se akwa ansene ne wura osumafo ensene de osuma ano se munim ye no na mo ye a enhyira ne mo amen
se mutie ni ye tie ka se akandie pa se okandifo a ense se wo wo ye ho se ohene na emum ese se wo hunu se wo sum nipa no na ufi wa koma mu esum enipa no na obre wo ho asema wo ntie ne urade Yesu Kristo de asomafo no fa sa ne me nyine mu sa ne beye ne se ofi ho a na omo hu sa ne wotie na omo gyna ba bia na omo hu ne se yes eye no kre pa se ye hu Yesu enti Paul timika se mo hwe minsua me a na kye se wate sa ne ma na se a ene odi akiri eni se usua na na ye ne urade Yesu Kristo e na usua no. Ebe se mede Paul dia kakra beto aso na yen theme song for this year no yen to the first standard me yeso pa ni wo Yesu Kristo me do wo me dai wo iratne e tre wo e sha wo me sha so pa ni wo Jesus Jesus me do wo me da wo e wa die me tri wo me sha wo malina me sha so pa ni wo Christu Jesus na mesia o na Asuma fono omu hunu omu ntiasie omfa bibi nwura wo mu se ne ebeya wonso betumi atete ebinom enso enti nteteye ehuhia pa ofra uwi a na nkyere se eno anu no ese makwai ma otumi atete wo asuma fono ye ne urade yesu kristo tete wo mfinhia miensa enefa paul ehu kristo wasia ne damasco kwai so enke nyame betumi aye biribia ma no bonze emu bi wo a obo mpa ne nya nkonkon achede no kenyame betumi de nkonkon achede ama paul enka kristo betumi asane yare enso wose ko damasco osue ni bi wo a friend ananias na ko no ho no mo mpa ye ma na nyame asada no wadi achira ananias enze omo mpa ye ma paul na onu no wasoma ne se omeye amanamai fuomu adwuma na onu ni dinti paul no obebrepa ei edai wagye di na eu ni a friend so somafo na enso ye friend no wancha ase prekope enso nya ntete nyame pese ananias etete no di ananias ne de ne sa to no so bo mpa ye ma no esa ne yare na afi obo ne mpa ye ma no so a ne ni no etewie ne honkonkon sa bo ne su na afi o sa bo ne esu o ensuo mu enso nyame huni se ehia se obi etete paul enu ni hia pa na ofri ho no so so wanwie nyame sa ma no ko jerusalem isa se damascus no na ko mo pene ku no na jerusalem so erade pese won ko ne no so pese obekwa kwetete no ye hwe kwane ofa so a otete no sabra paul ko jerusalem so asomafo na ntumi anye no ne nipa ni nyina suro no te se amro bebi a wasakra wu musa wasakra mpa na so nsakra om se akwa we de no ho ho ena Barnabas ne fa no ena otete no ye no ena afi wo ka ne ho asempa e kire asomafo no ena afi otumi agye no etumu na ofra se se one no eye adwuma na nkrofo te asema wo ka no ena om pe se om beku no enti odwane ko ni krom na ni krom ene tasis ɛhɔ na ɔwo no na afei ɔyɛe no nti hɔ aba abɛyɛ te sɛ ne kurom nti hɔ ɛna no atena ɛyɛ biribiaa na ɔkɔɔ ɛhɔ no nso so no nyame faakwan bi so ɛtetee no aa ɔkyɛre kakra ɛwɔ hɔ na ɔkyɛreɛ no ɛna saa Barnabas yi a yɛka no asɛmyiaa yɛsoma no kɔɔ antiokia ɔkɔɔ antiokia no na ɔse daabi saa brada saul ne nyame de ne yɛ adwuma disana tie dia mekwa kofa na ba ene osa kofa no ba ne nchei etu okofa ne ba ne nchei no ene ofra sia se osa tete no no one no aye nyakopo na adwuma yemra acts chapter 11 I'll read it in the English acts chapter 11 verse 22 to 26 from new king james version acts chapter 11 22 to 26 and the hand of the lord was with him with them, and a great number believed and turned to the Lord. The news of these things came to the ears of the church in Jerusalem, and they sent out Barnabas to go as far as Antioch. When he came and saw the grace of God, he was glad and encouraged them all that were with purpose of heart, they should continue with the Lord. For he was a good man, full of the Holy Spirit and of faith. That is Barnabas. He was what? A good man. Try to be a good person. Some Christians are not good. He was a good man, full of the Holy Spirit and of faith. And a great many people were added to the Lord. Then Barnabas departed for Tarsus to seek Saul. That is Paul. And when he had found him, he brought him to Antioch. So it was that for a whole year they assembled with the church and taught a great many people. And the disciples were first called Christians in Antioch. Hallelujah. Amen. And the Sir Barnabas, and our co-babia, and Antioch, or Kenya Miasem. And we only say, O here, Obia Buano, no Kai say, Brother Saul, no, not Obomadin, into a coni crum, ties was cofano by. Legends were first, yes, or Teteno, or Yen. And Tinyame Fred Paul, Sir Osmafon, when Frasia and Yejuma. Nemo of far. Ananias in sem, eno free Ananias in sem, eba Barnabas in sem, ena Barnabas ifra siye se, o chile chile no, wadena ba Antioch, nitu onini ifra siye se, o ye juma, nwa mu chile chile nipana, nwa so Paul edro, enti wa so nedro sa anu dako, e wani efro amuse Christopher, neche se, oma so, nyanku pwa se mnuma ya, mwamu niye nina, ya dise Christo, being examples of Christ. Na nu na dako omo bompa ya wo se onkonko kasa se munyi so ene Barnabas mame no nkoye adwuma mafra won se omra meye no yenken kai acts onu ife se ye hwo kakra di odi ka acts chapter 13 verse 1:13-3 the training of the apostle ena Edien etu sa anamon enedei.
Asomafo nyuma no etidu miensa. Chemu ba kokosi miensa no. Nso asafo wo Antiochia no. Na edifo ene achechrefo bi wo ho. Oni Barnaba ene Simon of friend Niger. Ene Kirene ni Lucio. Ene manaina oye no ene omansini hene Herodi ene Saul. Na osu Awurade na wodi mwada no. Kronkron can say, Munyi Barnaba and a soul, mammy. Now one quite juma ain't my friend won no more. And would deem what done or bomb pie. What do one say good, son? Uja won quan. Amen.
Hallelujah. Sabra and not my friend, Yamia cassette, Saul, or your small father that do. And so no one shall say, so yes, my fujuma. Then I made the name Fanti Tiemuan Tiabedru, as chapter 13 has seen. And watch, let's say, ye war a D for any hinefor and never home. A D for near treacher for. It is now more honor, ye nimse or me as my four. And so then ya me decaya cassa, cratch re sol dada, so Osman or Bessman. Nels were enough fanti to him. And no more bomb pie and commissioner by say, Monfre Barnabas, on an any didikai, Monmas Barnabas. And the soul, quiet Juma in Tima Frawon, in Tihoni, a small and Sasmafo. In Tiaduba, a beer, Ubia Chadio, or why you say a beer, or ye prophet. As why a prophet, not apostolic account, or ye teacher, be or ye pastor. Pastor, no so apostolic account. Ministry gives Naya Kanina, so ye teacher, we are evangelist, pastor, we are prophet, and now apostle, no, Ebubum. Now, Baku. Ene eye nam eche mbako. Nia eye nam che mbako no, eni ye tafri ni panikum. Inti edu bebi ya bose ni panana, oye juma suwe difo. Na echile wongu se asuma fwa dieno ababe dechi. Na ye hunse nipa wii, oye asuma fwa, ni afrena ba. Ebu oye juma suwe osempakafu. Nwongu se, oye se osempakafu na no. E difo edi enaba, anase apostolic nusu ni mu ni afreno. Nini na uko babu mu ebisi. Na Paul ni Barnabas ni huo mu se, ibimu ye achilechilefo, eni ibimu sususo, eye edifo. Enso ofrewo, efrimu, ebe ye omasumafua, Oko eko ye ejuma. The emphasis here is important. God can call somebody from the office of a prophet or a teacher to the apostleship. And that is what we are seeing here. But listen, the Holy Spirit had already spoken to Paul. Now, unkunku no any Paul akasa dada. Enti niaba hei no, na ye confirmation. Enti se obi sore no ase wahye nkoma. Nyamini nipa kasa. Edu ba bia ya na members ni bi eye o madwen se da brempanyifo no kra nyamini yankasa. Ya na o made ye ni bi ya na aye aye na aye te se Awurade ene o mu empanyifo no nkasa. Ya na o mu yesa na o mu ye mesere. Paul say, I have the mark of Christ on me. Munyai me how na me wo Yesu Kristo akam e wo mini padua mu. Ose mi de nyame ase se me kakasa foforo che mu nyina. E di enti na no o kasa na enkrofo ni bikura emfa no so ye hunhun mu ni. Won ni a nyame na mo so kura ji wo mu nkwa no. Sa na na bi mu o mo dwen e ma no. Enti nyame ni nipa kasa. Ene ma mo de ma no. Eye confirmation. Confirmation. Nyame fa nyame bebre so. Ene ye kasa. Osomafo ntumi kan ne de ba ko bia. Council meet na oye ye a etwato. Na obegina bibi bompa ye ne ade ade a ene ohunu se. Ohwa otin se. Obeka so bia be bone ha. No kasa de kwambe na mfa so ne ukasa. Ade be na maka akyere wo. Nyame ka akyere wo no so mai. Wasi owie ya na osori anopa na obi ni telephone obi frere no anopa sister bia friend say chairman no pay me hu say nyame bofo ababe jina ho en wo bo obeti en wo se kwan bay en wo faso ne wo kasa asembe no aka akire wo na wo se nia wo ne waka no eno a ne no onu nyankopon wo de ama wo som na nia waka ne ebebem. Enti nyame ne no afasa akwa isu kra e no confirm enti so obi so fi baabi na obe hye nkoma na oka biribi na ono so mpa ye a waba nyame aka kire na ene ne bo ebra why de ne emfa enti mu ma enyam se nyame ne ye nkasa nyame kasa woni me kwankire fu ewradi
wochira
me kwanta. Now ring me, why am I poor for Cassia Rati? Oh, me, Tanina. Now ring me, why am I poor for Cassia Rati? Opo ame tenina na uri nyame kasa nyame ya adwuma nyame frɛ nipa ofrɛwa otetew ma ho kwae sɛ ntete ya hudu nyame de wo famu no wobɛte ase tete ni bi wo hwa eba eden niamaa ya kekeke ni bi wo hwa wo akyire na otini sɛ ya fofofo. Na eye niema eye din ye ni Awurade Yesu Kristo o capital nim bedwam Peter kura frɛ ne kɔkokuam no no aka nim bedwam wo ɔhɔ a wo nte ase enso no ɔtete no na ɔtete no Paul ayɛ pɛ sie kuno wakɔfa na ba no ɔbɛdi obi akyi nyame akasa so ɔyɛ ɔsomafoɔ enso no wakɔfa disciple bi nsɛm no ɔkyerɛkyerɛ enso wo ma kwae me Awurade tete wo na ne ɔpɛ so ɔde wo yɛ no. What to me, dear Edward, ye. No, oh, ya would die. Oh, you are no cough for. Oh, you are conchet for. O tom phone, damn me. Basa Yaba when I'm full fast right there. Yaba
yo odofo nti esese uma hukwan ma urade nti tew na nea opese one wu eye no odi waiye oyono kwafo nyankopon oyo kwanchire fupa eye apostle professor poko onyina ebra okasa afa asumafo kwan a yetete asumafo the making of an apostle eyo tumfo nyankopon gaduma na otwe a ebe apostle professor opoko onyina ebe tia ntretre eso into the full Christo erihiawo nyamere hwehwewo ma hokwan ma urade mfanesa enkao ndi bosampai and wet me did deserve Yesu Christo oyo nyankopon ba mi boni nti eno bewi e wasedu anoso na mi bimbo sunti no nyane fi e ofum ti enede mi fa Jesus Christ e me radi en me kraje nkwa menini benante mi nkwa ndenyina ti urade buame mo urade embo kase pa bu mo dia se wa bosa mpaya freying e wo 0247679833 0247679833 Efasa kwan biom na yenchia yema we grace e japa opoku onyina orofo emi Daniel ni tetetaki shalom peace caris bye bye
Make it full, hallelujah, it's burning in my soul.